yona ngiyamthanda futhi ngeke ngizehlukane nayo yavuma lona ngiyamthanda futhi ngeke ngizehlukane nayo yavuma lona ngiyamthanda futhi ngeke ngizehlukane ngenxa yalaba abantu abanomona ngenxa yalaba abantu abanejelazi ngenxa Pila naye funa baze bavone uyelo ningizohlala naye funa baze bavone uyelo ningizophila naye ngifuna baze bavone mina ngifuna baze bavone mina ngifuna baze bavone yazi ngifuna baze bavone Pila naye, mina ngifuna baze bavone. Pila naye funa baze bavone uyelo ningizohlala naye funa baze bavone uyelo ningizophila naye mina ngifuna baze bavone mina ngifuna baze bavone mina ngifuna baze bavone yazi ngifuna baze bavone Uyelo ningizophila naye, mina ngifuna baze bavone.